ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ngithokoze ngikubingelele futhi ngikwamukele enkosini yethu e-fresh. Kengusibonelo Phithi Ngema ongumlomo kaBenny Diamond we-Christianity Works. Kimina, impilo ibukeka imdonsono wentambo echaza okuhle nokubi kumacala ayo lentambo. Phakathi kokwenza okwaziyo kungokuhle nokwenza lokho okukitaza kuthokoze wena, phakathi kweyintokoza kulo mhlaba namagugu asezulwini. Into evimba abantu abaningi ukulandela uJesu yiqiniseliso obala lokuthi kunenani okuzobabiza lona ukulandela uJesu. Lokho akusona isimanga, ngoba uJesu wathembisa ukuthi kuzokubiza inani. Kunomaka abacacile phakathi kokuhle nalokho okuthokozisa wena, kodwa uma usubukisisa kahle ufake ibuku popola, uyabona ukuthi iyodwa indlela enomqondo yokuya phambili. Ngoba Matthew 16 verse 24 kuya ku 26. Khona uJesu wathi kubafundi bakhe, uma umuntu ethanda ukuza emva kwami, makayidele athabathe isiphambano sakhe angilandele. Ngokuba yilona lo othanda ukusindisa ukuphila kwakhe uyakulahlekelwa yikhona, kepha olahlekelwa ngokuphila kwakhe ngenxa yami uyakukufumana. Ingabe uyakukhiphana umuntu kube isihlengo sokuphila kwakhe na? Indaba eseyithebeni lana impilo uqobo lwayo. Yebo, impilo manje nephakade uqobo. UJesu ubuza umbuzo othi kunamqondo muni ukuzuza yonke impilo kodwa ulahlelwe ngumphefumulo wakho. Umvangeli uBilly Graham wakwayinqamulela ngokuthi uma incebo ilahlekile, akukho lutho olulahlekile. Noma impilo ilahlekile, kukhona okulahlekile. Uma kulahleke inkambo, kulahleke konke. Mlaleli, uma ulokhu uhlela ukucabangana nawe kuphela, ekugcineni uyolahlekelwa yikho konke. Ngakho, thatha isiphambano sakho, qedo ulandele uJesu. Ukuyithola devotion e-fresh siku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi eli-fresh.